Okoze bitagambika abangi byebalabye ne beewunya. Wanzija mu kisiriko ekyalimu amaggwa g'obutwa. Nali kale bwerebwe ak'okuwanika mbiveeko ng'amagumba gakaze ganeesubi likomye. Okoze ebitagambika abangi bye balabye ne beewunya. Wanzija mu kisiriko ekyalimu amaggwa g'obutwa. Nali kale bwerebwe ak'okuwanika mbiveeko ng'amagumba gakaze ganeesubi likomye. Naye mbusise ebisenge ebinsinga obuwanvu, njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Ombusise ebisenge ebinsinga obuwanvu, njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Nakyangedda katiraba wabijjawo. Akasale ak'ekiro n'akasale ak'emisana tobirese kunkola kabi Mukama, kankwebaze kuba
omusisi.